tia tu koe hine, marino hana he.
Say,